Small God. Wow.
Kenya, Kenya. Hard.
Semunye biamumbwano, sebwano amunswano. Yesoja ningumomo, hitina yedibano. Semunye biamumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bemahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu,
oh my,
ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeao, tunangoja uzime, tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Kusha gimme the kusha, manu dealer na ide bomi. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, when I'm in no shine, I'm for deal. See a shisha, nobody can stop, we light, not so green, till we deny cry, a big chem. Cause it's time to go, till my guy, let's bend it all, now I'm fine, come, let's hit the whole place. Now kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia nkipata so case. Ato kibatika kutona wote, tumeponda na pamba nye pace. How you eat chote kusu hasu zangu, na kikara jija. As a guest, hacha ni chwani na mbele, mana Tanzania ni bato nyepesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches, bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.